amasonga nge tegatera kukebewa kuba kirungi ne kibinchawula ate ne kinazala emirerembe nakyo mukama kimponya sijukira nakulabako bulabi bwenti ememere ntiyamuka simanyi kyewankola oba kyewampa kyonna anayewa kikola mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe aze wanesanki wanywesanki abalala be batalaba mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa butego kikwe aze wanesanki wanywesanki kusaba lero omulungi ategomba kubana mutala tolinga bali banodi bwagula eccupa olwo neyetala ebbala yonna emulengere zabo wabamponya bakayola ate nange ndisimpu nga bolaba wamasembera nange kansembere tukikubemu bwe tuti sabula Gomba bien.